nokuba sibela apha ukuza kunqula kunye nani kwaye ngoku nje ngaphambi komyalezo ndinomhlobo wam olungileyo apha eqongeni ngokuhlwanje uGqirha Livale ovela kwelokuqala lamabhaptizi ibandla eliselima e-Ohio nowaye engomnye wabaxhasi bam kumhlangano waselima. Ndimcelile esehla ngokuhlwanje ukuba ebengenakukhe abhekise ilizwi ebandleni mhlawumbi mayela nomhlangano waselima kwelilandelayo ithuba okanye amabini kwaye ndiyavuya ukuba ndiyavuya ukwazisa kuni ngokuhlwanje uGqirha Livale omnye umbhaptizi onomoya oyingcwele. Amen. UThixo akusikelele mzalwane uVale nawe. Oko konke kuthande ukomelela ngombhaptizi uMelusi akunjalo uhle. Siyavuya kakhulu ukuba sibe nomzalwane uVale kunye nathi kwaye ngokuqinisekileyo iminyango ivuliwe ukuba aphinde abuye asindwendwele nangaliphi ixesha enako. Kwaye ngoku ngokuhlwanje ngomso ngokuhlwa kuyakube ukungcwatywa kwenkosi uYesu ngecawe ekuseni kuyakubakho eyentsimbi yesithandathu yokuphuma kwelanga inkonzo kwaye ndiyakholwa umzalwane sele ekwazisile okupheleleyo malunga nenkonzo ngoku masithandaze nje okomzuzwana. Nkosi esikelelekileyo, elakho ilizwi liyinyaniso, kwaye siyabulela ngamadoda aliphathayo engoyiki njengokuba elikhupha ukulisa ebantwini. Kwaye njengokuba sivula iBhayibhile ngokuhlwanje okanye sibuyisa umva amaphepha ayo, wanga osikelelekileyo umoya oyingcwele angeza avule ilizwi lokuqonda kuthi ngaye uYesu Kristu siyacela. Amen. Obu bukhulu ubusuku esibubhiyozayo bokubethelelwa emnqamlezweni kweyethu esikelelekileyo inkosi. Ndinqwenela ukufunda ngokuhlwanje okuvela kweyeyakhe imilebe exabisekileyo amazwi athe wababhala encwadini yakhe. Kongcwele uMateyu esesine isahluko si kwaye owamashumi amane anesixhenxe namashumi amane anesibhozo umqolo sifunda oku. Naxa nithe nina nabulisa abazalwane benu bodwa, yintoni na nina egqithisileyo eniyenzayo? Abe njenjalo yini na nababuthi berhafu, kodwa yibani ngabagqibeleleyo, njengokuba uyihlo osezulwini egqibelele. Yaye ngokuhlwanje sikhuphile ukuba siza kuthetha kumxholo wengqibelelo. Ngoku si eso sikhangeleka njenge singaqhelekanga isihloko esinokuthatyathwa ukwenzela ubusuku bokubethelelwa emnqamlezweni kwenkosi yethu. Kodwa namhlanje mhlawumbi ubumamele unomathotholo waze weva imiyalezo eyahlukeneyo nabathunywa indlela abadandalazise ngayo oluyalubi kakhulu usuku xa eyethu inkosi yathi yafela izono zehlabathi. Ke ndikhethe kusihlwanje ukuba ndijikele ngandlela yimbi ukuya kuyo. Ngoko iya kuba nomahluko kancinci kwaye mhlawumbi iya kunihlaziya kancinane kwaye wanga umoya oyingcwele osikelelekileyo angaliphembelela ilizwi ngoku njengoko sithabatha umgudu wokulizisa. UThixo ufuna ingqibelelo. Sifuna ukugcina oko engqondweni. Ukuba akukho nto ingaphelelisanga eyakuya ebukhoneni bukaThixo, kumele igqibelele unqulo lwethu yonke into. Ngoku, emyezweni wase-Eden, uThixo wayeno-Adam no-Eva emyezweni, bazabona bayigqitha imithetho kaThixo ngokona ukungathobeli. Kwaye xa isigqitho sifika ukungathobeli kukugqitha umthetho kwaye umthetho kaThixo yena ekubeni engcwele nje obungakrexezwanga ubungcwele ngoko ke akukho chaphaza lakungabikho ngcwele eliya kuze lime ebukhoneni bakhe. Ke ukuba isono seza ehlabathini ngesigqitho ngoko ke isono kumelwe kuqutyiswane naso ngaphambi kokuba umoni angaze eme ebukhoneni bukaThixo.
If there is no law,
ngoku ukuba akukho mthetho ke akukho bulungisa kodwa umthetho wawufuna okanye ubulungisa bufuna umthetho nawo ke umthetho xa uthe wasetyenziswa uvelisa ubulungisa ngoku ngomthetho akukho nyama isindiswayo ngoku umthetho awunako ukusisindisa umthetho ubuye yona nto nje ibisifaka entolongweni kodwa awunawo amandla okuhlangula umthetho usibonisa nje kuphela ukuba singaboni kwaye usigweba yiloo nto umthetho omele ukuyenza kukuzisa ukugwebeka okanye ukukubonisa apho impazamo yakho ikhoyo ke umthetho ngokwawo ubungenako ukusindisa ubutshutshisa nje qha kwaye uThixo ekubeni engongcwele nelungisa kwafuneka yena abe notshutshiso kwafuneka atshutshise umoni ngoba etsibe ngaphaya kwemida yobabalo waza waba ngummi osisaphuli mthetho ngoko kumele kuqutyiswane naye kwaye wonke umthetho unesohlwayo kuba isohlwayo sokugqitha okaThixo umthetho kukufa kwaye kwafuneka ukuba uvelise ukufa kulo uhlanga loluntu kwaye lonke uhlanga loluntu luphantsi kwesohlwayo salo mthetho ngoku xa uAdam noEva bathi bona kwakungekho ndlela lingekho elinye ichiza lokuba bangaze beme ebukholeni bukaThixo kwakhona ngaphandle kokuba esi sono kuqutyiswane naso kwaye akukho mntu unakuze enze naluphi na uhlobo lwesono nokuba sincinci okanye sikhulu kangakanani na esasono ngasinye kumele kuqutyiswane naso phambi kokuba lowo usenzileyo angaze eme ebukhoneni boThixo ongcwele. Ke ngoko, xa uAdam noEva bathi bona baze bawugqitha umthetho, babe ngamaxhoba okufa, kwaye umthetho kwakufuneka wenziwe. Ngoko ke wabeka lonke uhlanga loluntu phantsi kwesohlwayo sokufa. Ngoku ukuba besinokukhe sizole okwembalwa imizuzu ngoku ezincingeni zethu size sijonge lo mkhulu umfanekiso kwaye sikhumbule ukuba wonke umntu olapho ubandakanyiwe kule nto. Yonke indoda nomfazi umntwana ubandakanyiwe kwisohlwayo sokufa ngenxa yesigqitho sentloko yohlanga loluntu uAdam nesigqitho sakhe sonke ngabanye kuthi saba ngamaxhoba esono kwaye isono kumele kuqutyiswane naso ke ngoku uThixo kobakhe obukhulu ukungabi nasiphelo nolwakhe olukhulu uthando umthetho wawuza kwahlula umoni kumenzi wakhe ngoko enziwe angabi sabakho okupheleleyo ukungabi sabakho kwakungasayi kubakho ndlela yokuba yena aphinde abuye ngaphandle kokuba kuqutyiswane nesasona kwaye bekuya kuba lula kakhulu ngoko ukukholwa ekwenziweni angabi sabakho ngokupheleleyo umoni ekugqibeleni ngoba yena ngokupheleleyo wahlulwe naphakade kubukho bukaThixo ngokuqwalasela esi sono nendlela awathi uThixo ekubeni elilungisa kwaye wayengenakho ukwenza enye into kodwa ukuba lilungisa kuba ungumthombo wabo bonke ubulungisa kwaye yena ebangasayi kuba nanto yimbi yokwenza kodwa ukubeka isohlwayo saso esi isigqitho. kwaye isohlwayo yayikukufa ngoba wathi mhlana nadla kuwo ngaloo mhla nina ukuqinisekileyo niyakufa. Koko sinomfanekiso omnyama apha, kodwa ukuba siyabuyela umva nje kancinane ukuhambela sifumanise kwa ezona zibonakaliso zikaThixo. IBhayibhile isixelela ngokucacileyo ukuba uThixo uluthando, kodwa nangoko ekubeni eluthando yena kusafuneka elilungisa. Ke uthando aluthethi nje into engambambazelwa kudlalwe ngayo. Uthando bubulungisa bukaThixo. Ngoko xa uThixo ebonile ukuba abakhe abantwana bawugqithile owakhe umthetho nokuba bamelwe kukufa ukufa, ngoko oluzimeleyo uthando lwathabatha inyathelo lokwenza indlela. Kuba uThixo ebonile ukuba aba bantwana babeza kuthi ngokuqinisekileyo benziwe bangabikho ngokupheleleyo ebukhoneni bakhe, kwakungekho nto ingenye eyayinokwenziwa kuba babewugqithile umthetho wakhe, kwaye isohlwayo somthetho wakhe yayikukufa. Lwaza ngoko uthando lukaThixo lwaphumela abangabakhe, kwaye xa uthando olungcwele luthe lolulelwa, oluzimeleyo ubabalo luvelisa eyona nto iyeyothando. Waza uThixo ngolwazi lwenxa engaphambili xa wathi wathanda uhlanga lwakhe kakuhle nangoko kukho isohlwayo, wabangela ukuba ukufa kwenye into endaweni yomnye kuthabathe indawo emyezweni wase-Edeni. Oko kwaba wafaka endaweni yabo esingenatyala isidalwa imvana encinci engazani nasona. Yaza yaya kuma endaweni yabo ukusebenzela nokufa endaweni yonetyala umoni, kwaye yayiyimvana ixheliwe ukubamba ubomi babo bangabakhe. Konke ukunqumla kwiTestamente endala babenikela ngegazi lezimvu nelebhokwe, iigusha, iinkunzi zenkomo namathokazi ukufa endaweni yomnye. Kodwa konke kolukhulu uqoqosho lukaThixo kwakukho emva engqondweni yakhe esoqobo isiqu esasisiza nesasisiza kubo. Zona yayizizithunzi zesiqu soqobo esasiza kuza, kwaye uqobo lwesiqu lwaluza kuza lwaye lingowakhe ekuphela kwamzeleyo unyana. Zonke izimvu ezafayo zazi sisithunzi kuphela. Saye sona isithunzi silicala nje lomfuziselo wesiqu, kwaye zona zazithetha kuphela ngeCalvary ezayo. Ngoku ukwenzela umfanekiso walento, masityhile kwiiBhayibhile zethu kwincwadi yamaHebhere size sichole apho oko uPaulos omkhulu umpostile ethetha ezama ukusahlulela ezi zinto. Kweseshumi isahluko sencwadi yamaHebhere sifunda oku: kwaye nje ndiyalithanda ilizwi, ilizwi linyaniso, ndaye ndiyathanda ukulifunda phambi kwebandla lam kuba ndisazi ukuba emgwebeni ndiyakuma nabo, ndaye ndimelwe kunika impendulo. Ke ukuba ndilizisa liphuma elizwini, ngoko andisayi kuba natyala kuba lona lilizwi, kwaye uThixo unoxanduva ngelizwi lakhe. Sibona okuninzi namhlanje okwabavangeli nanjalo njalo kusakheka kurhanqe iziqu. Oh, iyinto elihlazo, yaye siyafumanisa ekungeneni emabandleni siya enkonzweni uze ufumane othile umelusi enesenzwana esincinci esikhethekileyo ngaye ethile encinci imvakalelo ukuba awuqwalaseli lilonke ibandla iya kuthabatha loo moya ukuba nje yena unemvakalelo encinci okanye ugeqezisa intloko yakhe okanye ethile encinci into ekhethekileyo kuhle ibandla lonke liya kuthabathekela kulaa nto saye sinazo namhlanje kwiinkonzo zethu zale mihla apho iba ziimvakalelo kunye nezinto ezincinane ezinjalo kwaye iqulethe olunjani ubideko kodwa ow bazalwane bam abathandekayo ukuba kwakha kwakho ixesha lokuba sibe selizwini kunamhlanje niyabona ndingakuzonda ukumba emgwebeni ndize ndazi ukuba bendinentwana yobuweqiweqo obuthile besityhilelwana esingaqhelekanga ndaze ndakhohlisa abantu andifuni ukuba bona babe nomoya wam kwisenzo sam kodwa ndifuna babe nokathixo umoya ngelikathixo ilizwi elivelisa inyaniso ke kulo mkhulu umcimbi wangokuhlwanje ndingathanda ukufunda ukusuka kwelikathixo elingunaphakade ilizwi ngoku siyaqonda ukuba umthetho ubekho iminyaka emininzi kodwa umthetho ubungazange ube nakho ukusisusa isono njengoko besele nditshilo wona nje ubuyindlu yentolongo ubungumcuphi omkhulu obeye akuxelele oko ukwenzileyo kodwa ungenalo ichiza lokukukhulula ubukubeka nje kwivenkile kamathengathengisa kodwa bekungekho umhlawuleli wakukukhupha nawo ubukuvalela nje qha ngokukwazisa ukuba ungumoni kodwa ngoku qaphela kumahebhere eseshumi isahluko njengoko sifunda kuba umthetho unesithunzi nje sodwa sezinto ezilungileyo eziza kubakho ungenaso sona isimilo sazo izinto kumbula ubusisithunzi somfanekiso ozayo isithunzi sazisa nje kuphela ukuba kukho umfanekiso owenze isithunzi isithunzi sezinto eziza kubakho ingebubo ubuqu bomfanekiso qwalasela esezinto isimilo sazo izinto awuze ube nakho ngaloo madini bawasondezayo ngokungapheliyo ukubenza abo basondelayo bagqibelele ngoko uThixo ekuqalekeni wayefuna ingqibelelo uYesu xa esiza emhlabeni wathi yibani ngabagqibeleleyo njengokuba uThixo ezulwini egqibelele nawo umthetho unesithunzi sezinto eziza kubakho awuzange ube nakho ukwenza umnquli agqibelele niyawufumana umfanekiso ngoku masiyiphinde kwakhona ukuze niqiniseke ukuba aniyiphosi uThixo ufuna obugqibeleleyo ubungcwele akukho bani unokuma emfanekisweni wakhe abe enesuntswana lesono uYesu wangqina kwaloo nto inye waze wathi yibani ngabagqibeleleyo njengokuba noThixo ezulwini egqibelele kwaye iBhayibhile yathi umthetho wawungena kuze ube nakho kunye namadini awo ukumenza osondelayo agqibelele ngoko umthetho wawungenako ukugqibelelisa nayiphi na into wona nje wawukhomba la madini enziwa minyaka le ayengenakuze enze umnquli agqibelele ke ngoko akukho bani phantsi komthetho okanye ugcina imithetho okanye phantsi kwezithunzi unako ukugqibelela ngoba ngowesibini umqolo anga engayekwanga na ukusondezwa ukuba kukho nantoni na endingayenza ukuzenza ndigqibelele ebukhoneni bukaThixo. Ngoko uKristu kwakungadingeki ukuba andifele. Ukuba kukho nantoni na onokuyenza ukuze ikuzuzele nantoni ebukhoneni bukaThixo, ngoko uKristu wafela ilize. Akukho gcino mthetho, akho zimbono zakho zamthetho, nabunye kobubo bakho obungcwele. Akukho zinto onokuthi wakuyeka ukuzenza, uyeke ukuxoka, uyeke ukweba, uyeke ukutshaya icuba, uyeke ukuya kwimiboniso yemifanekiso bhanyabhanya. Noko kunjalo ulahlekile, akukho nto inokuyenza. Ukuzibandakanya namabandla, amasiko, iinkonzo zamatheko, iimbhaptizo, ucwangco lwebandla, ufundo lwemigaqo, ukucengceleza imithandazo, zonke ezo zinto aziyi kubalelwa nto. Ulahlekile.
Not one thing can you do in yourself.
Akukho nenye into onokuyenza ngokuko kwakho, ngoba ungumoni ophantsi komgwebo. Kwaye akukho kwandlela ngaphakathi kwakho okanye nayiphi na imvumo nkolo okanye nayiphi into onokuyenza okanye uyicinge eyeyakho enokuze ikuzuzise into enye ebukhoneni bukaThixo, ngokuba ungumoni indawo yokuqala. Kwaye iBhayibhile iyadandalazisa ukuba sonke sizalelwe esonweni, sabunjelwa ebugwenxeni, seza emhlabeni sithetha ubuxoki. Kwaye uThixo wayengenakuze athabathe omnye umntu ukuba afele ongomnye, ngokuba elowo unetyala kanye njengokufana nomnye. Ebukhoneni bukaThixo ubhishophi omkhulu ozalelwe kweli hlabathi wayenetyala kanye njengeyona iphantsi impukane yasebharini esixekweni, omnye akanako ukucama kushela omnye. Ngoko ke yena wathabatha obungenatyala ubomi besilwanyana encinane imvana, kwaye phantsi kwendala iTestamente umthetho wawusithi xa ubani ethe wona wayezisa imvu esibingelelweni. Masithi ukuba ugqithe nawuphi na umthetho, wayezisa imvu ayibeke esibingelelweni, abeke izandla zakhe phezu kwemvu, aze avume izono zakhe ukuba uphosisile, futhi uyazi ukuba unetyala. Owe naye waye umthetho wawufuna ukufa, waza yena weza nemvu endaweni yakhe. Kwaye xa yena umqala wesincinane isilwanyana wawunqunyulwa ize iqalise ukukhaba ngeenyawana zayo ibe ikhala, ukuba wakha wayibona imvu ixhelwa, esinjani ukuba lusizi isikhalo. Usizana lomfo omncinci luzama ukukhala, ube omncinane umthambo wegazi wakhe wentamo uqhawulwa, abe njengokuba ekhaba egubha, aze njengokuba ezolula, aze agubhe kwakhona akhale libe igazi litsaza, limanzise uboya bakhe obuncinane kunye nezandla zomnquli. Aze njengokuba umnquli eqonda ngenxa yokukrexeza, ngenxa yokuxoka, ukweba, nokuba ityala lakhe laliyintoni na okanye nkqu ukuba neengcingane ezikhohlakeleyo, nokuba kwakuyintoni na kwesincinane isithunzi, wayenetyala ngoba oko kwakuyimvelo yakhe. Waye engumntu onetyala, hayi mhlawumbi ngenjongo, kodwa ngemvelo waye enetyala. Kwaye kwakufuneka aqonde ukuba le incinane imvana ife endaweni yakhe, kwaye wayeye ayisizele loo nto incinanana. Kodwa indoda kwakamsinya nje yakuba imvana ithe yafa, inegazi lemvana ezandleni zayo yayiphuma kwisakhiwo isekwa nalamnqwe nomnye enhliziyweni yayo lowo ibinawo ekuqaleni. Kutheni? Ngoba ubomi obe bukwimvana encinane, ubomi busegazini, ubomi bakho busegazini lakho, siyayazi loo nto. Kwaye ke ubomi obusegazini lemvana ibibo besilwanyana ubomi. Ngoko ke xa emincinane imithambo yayo ithe yaqhawuka baza ubomi baphuma kwisilwanyana, bebungenakho ukubuyela kumnquli, ngoba umnquli waye engumntu. Igazi lenza ukogquma, kodwa lalingenakho ukucamagusha ngokugqibeleleyo, ngoba umntu wayephuma kwisakhiwo esenalamnqwe nomnye wokona, njengoba ebenawo ekuqaleni. Kodwa ekwenzeni oku, wayekhangele phambili kwixesha apho egqibeleleyo imvana ibiyakusa, kwaye wayeyenza ngedini elitshisiweyo kuba kwakukuphela kwendlela azi ngayo. Ke niyabona, xa igazi laliphuma buze ubomi bumke esilwanyaneni, bebungenakho ukubuyela emntwini, kuba enye yayisisilwanyana, omnye ingumntu, isilwanyana esingenatyala ukuya konetyala umntu. Kodwa, ngenye imini, kwisithuba samabini amawaka eminyaka eyadlulayo, imvana kaThixo yazalwa ezantsi kwesincinane isidala eBethlehem, kwaye yakhokhelwa njengegusha isiya kuxhelwa. Kwisithuba seshumi elinethoba lamakhulu eminyaka eyadlulayo, ngale imva kwemini ngentsimbi yesithathu, wafa yaza engenachaphaza nengenakusoleka imvana kaThixo yalenga kowaseCalvary umnqamlezo, yaze yafela wonke umoni. Ngoku xa umnquli esiza kule imvana ngokholo, kwaye olu lolwahlukileyo uhlobo lwemvu, le imvu ayifani nezinye. Akukho bani unokuza kule imvana engathanga uThixo amtsale kuqala. Niyakubona ukuzimela geqe kukaThixo. Ndiyathemba oku kwintywiliseleka ezantsi nzulu ngoku. Jonga, uThixo wayesazi ukuba unezimvu kweli hlabathi. Wayesazi ukuba wayeza kuba nabantu bokusindiswa. Lwaza uthando lwakhe lwakhangela ezantsi, lwabona abo babenokusindiswa. Kwaza ke ngokolwazi lwenxa engaphambili, wamisela ngenxa engaphambili ibandla eliya kuhlangana naye ngaphesheya lingenabala namibimbi. Kwaye ukuba uThixo wafuna ibandla elingenabala namibimbi, wayeza kufuneka abe nento eza kulenza libe yiloo ndlela. Wayengenakuyifuna, obakhe ubulungisa eyakhe imigwebo ibingenakumvumela yena afune enjalo into ukuba kwakungekho ndlela yakuyenza. Kwaye umntu akanako ukuyenza ngokwakhe, ungosilelayo ngokupheleleyo. UThixo wamvumela akubone oko ngawo umthetho, ngabo abagwebi, nakwangayo yonke endala iTestamente. Wathumela abaprofeti, wathumela indoda elilungisa, baze bafumanisa ukuba elowo ngamnye kubo wasilela. Ke uThixo ngalo olwakhe ubabalo oluzimeleyo wathumela ukusuka kumasango ozuko owakhe ekuphela kwamzeleyo unyaka ukuza kuthatha indawo yethu. Kumbula ukuba wayenokuthi mayithathwe yipopu yaseRoma, wayengena kuyenza. Ukuba wayenokuthi mayenziwe ngubishop omkhulu waseCanterbury, wayengena kuyenza. Ukuba wayenokubiza koyena ungcwele utata umfundisi okanye ubishop wehlabathi, wayengena kuyenza. Wayeya kuba ngoyena wakha wakude ekuxhasweni, njengoba noJudas Iskariote wayenjalo. Wayengena kuyenza ngokuba waye ezalelwe esonweni, ebunjelwe ebugwenxeni, ezehlabathini sele ethetha ubucuku abe edinga isicama kushelo yena buqu. Hallelujah. Kodwa kweza omnye esuka kumasango ozuko ingenguye umbi, hayi umntu, hayi elungileyo indoda, engenguye umJuda okanye owentlanga. Wayengekuko nakuphi na okunganeno kona mandla onke uThixo ezimele kweyomntu inyama. Weza ngokwakhe ukuza kunikela ngelile lakhe yena igazi, kuba lalingezanga ngokwabelana ngesondo, isondo lalingenanto yakwenza naye. Kodwa yena wagubungela intombi nto, waza wazisa iseli yegazi ayidalileyo ngokwakhe oyena msulwa. Ngoko olwam usindiso olwakho ngokuhlwanje aluxhomekekanga kwinzuzo yezethu izenzo, luxhomekeke kolulungileyo oluzimele geqe ubabalo lonamandla onke uThixo nothe wasinyulela kuye. Ngokuqinisekileyo ndandingena kuze ndigqibelele, nawe ubungena kuze ugqibelele, kwaye asibangi kuthi sigqibelele, kodwa sinale intuthuzelo inye yokuba olwethu ukholo lumi kweligqibeleleyo idini neselamkelwe. Ngoko sazinjani ukuba siya kufumana oko xa umnquli ebeka izandla zakhe ngokholo phezu komzimba wenkosi uYesu aze eve ububi besono nonyeliso lwamathe ebusweni bakhe, eve izincwino zaseGetsemane, iintlungu zaseCalvary, aze azi ukuba unetyala, aze avume izono zakhe ngokukuko. Oh, Nkosi esikelelekileyo, ndingonetyala kwaye andinandlela yimbi kuphela nguwe omawundincede, kwaye ngokholo uyacenga. Umoya oyingcwele uzile wandicela ndize, ndaye mna ngoku ngokholo ndamkela uYesu njengowam umsindisi. Oh, buya bomi baphuma kuye eCalvary bubizwa ngomoya oyingcwele, noba bufihlwe kwiseli yegazi lenkosi uYesu, bubuyela kumnquli buze bumbhaptize ngomoya oyingcwele, bumfake emzimbeni kaKristu, kwaye yena sele egwetyiwe, akukho mfuneko yakuxhalaba ngomgwebo. Njengokuba ndijika ndijonge kulowa mncinane umnqamlezo, ndiyaqonda ukuba leyi imele owakhe umzimba. Ke ngoku laa mzimba sele ugwetyiwe, uThixo akanawugweba ngobulungisa kwakhona, ngoba sele ugwetyiwe. UThixo wawisa izigwebo zokufa phezu kwalaa mzimba. Kwaye okoko nje ndingafumana indlela yokuzinyeliswa kulaa mzimba, isigwebo sakhe sawiselwa mna nawe sikhululekile. AmaRoma 8:1 athe, ke ngoku akusekho kugwetywa kubo abo bakuKristu Yesu abangahambiyo ngokwenyama kodwa ngokomoya. Nantso ke, akukho kugwetywa, andikhathali nokuba kuza ntoni okanye kuhamba ntoni, uzinyelisiwe phantsi kwegazi. Kwakhona singena njani kulaa mzimba? KwabaseKorinte bokuqala 12:13 kuthiwa, ngamoya mnye uza njani ke umoya ngalo idini? Ubukade uphi umoya phakathi egazini? Kutheni silwanyana singakwazanga ukubuya ibisi silwanyana? Owesilwanyana umoya ubungena kukwazi ukuza kowomntu umoya uze wenze nto kuwo, ngoba owomntu umoya wawukumgca ongentla wobomi kunesilwanyana, kodwa kwakungekho moya wamntu wawunokubuya. ukuba unomoya wesinyanya esithile yimi moya kodwa uThixo ngokwakhe weza ukuze ongowakhe umoya nongoyena ukumgca ongenhla umoya okhoyo ube nakho ukubuya ngesimo sobhaptizo lukamoya oyingcwele uze umnquli ngalo igazi likaKristu aze amngenise emzimbeni ukhuselekile. Bukela, igazi leenkunzi zenkomo nelebhokwe lalingena kusebenza. Kwakubonakala ukuba lalibuthathaka. Ngoku, masiqale ukufunda malunga noweshumi elinesibini umqobo. Bulungile, igazi leenkunzi zenkomo nelebhokwe lalingena kusebenza. Kwaye, lalingenakho nokucamagusha. Bukela. Kodwa, lo mntu, ophi umntu? Ubishop? Hayi. Upopu? Hayi. Kodwa lo mntu, emva kokuba esondeze idini lalinye ngenxa yesono naphakade, wahlala ngasekunene kukaThixo ukususela ngoko, elinde zide iintshaba zakhe zenziwe isihlalo seenyawo zakhe. Senilungile, senililungele ilizwi, mamela oku, ngoko, difuna ukuba niyiyeke izike, phulaphulisisa, kuba ngedini elinye, hayi unyaka nonyaka, hayi imvuselelo emva kwemvuselelo, hayi intlanganiso emva kwentlanganiso, hayi umhla omva komhla, kodwa ngamnikelo mnye, ubenze BAGQIBELELA, benze yena ubenzile. Ngamnikelo mnye, ubenze bagqibelela, leyo yimfuno kaThixo, ngokungapheliyo abo bangcwaliswayo. Nako apho ukhoyo, leyo yimpendulo yokufa kukaKristu, leyo yimpendulo kwiKalvari, yena ngokuqinisekileyo, ngelile lakhe yena igazi, wathenga izono zethu, waze wagqibelelisa ngokungapheliyo awakhe amakholwa. Ngoko kuKristu simi singena kusoleka, sigqibelele ebukhoneni boThixo onamandla onke. Singabacuthelwe ilungelo abantu ngenxa yezize zethu iimfundiso. Sonke safundiswa ukuba kumele ukuba sinyukele kwethile indawo, simelwe kukwenza into ethile. Hayi, mzalwane wam, asikuko oko ukwenzileyo, koko uThixo akwenzele kona. Thina ngoku, ukuba sigwetyelwe ngokholo, sigqityelelisiwe ngokungena siphelo ebukhoneni bukaThixo. Waza uYesu wathi, yibani ngabagqibeleleyo, kwaza kwagqityeleliswa naphakade. UThixo ngako ukufa kukaKristu kwishumi elinethoba lamakhulu eminyaka eyadlulayo namhlanje wagqibelelisa ikholwa awayelibone phambi kokusekwa kwehlabathi naphakade. Kwaye abo wathi wababiza wabagwebela, abo wathi wabazi kwangaphambili wababiza, abo wathi wababiza wabagwebela, abo wabagwebelayo usele ebazukisile yena, uwagqibelelisile amakholwa akhe. Ngoku khangela, masibuyele ngoku kowokuqala umqolo. Umthetho unesithunzi nje sodwa sezinto ezilungileyo eziza kubakho, ungenaso sona isimilo sazo ezonto. Awuze ube nakho ngaloo madini bawasondeza iminyaka ngeminyaka ngokungapheliyo umenza lowo usondelayo agqibelele. Qwalasela ukugqibelela kuko esithetha ngako, kuba ngoko wona ange engayekwanga na ukusondezwa ngenxa yokuba lowo ukhonzayo ehlanjululwe nje kwabakanye ebengasayi kuba sabanasazela sasona. Uthetha ukuthini igama elithi isazela phaya kwaye echanekileyo ingcaciso ithi umnqweno, kwaye ukuba umntu uyeza lowo ukhonzayo ngokukuko phambi koKristu ebona ukuva kwakhe ubunzima aze azinikele kuKristu aze athi, "Oh Nkosi, Thixo, akukho kwanto kum enokucamagusha, kodwa ngokupheleleyo ndixhomekeke kuwe." Ngoko laa moya oyingcwele uze kwintliziyo yomntu, uze loo mbuzo wesono uzinziswe naphakade kuba wonke umnqweno wesono ususiwe kuwe. Ngoba ukuba umthetho ubunokuyenza loo nto, loo madini bekungasayi kubakho mfuneko yokuba ayekwe. Kodwa ngenxa yokuba ayengenako ukuyenza, uKristu kwafuneka afe ukuze asenze sigqibelele. Zihlobo, zininzi kakhulu izinto ebesinokuzithetha ngokuhlwa nje malunga nengqibelelo. Thina sithe gqolo sizama ukhupha iliso lomnye ukuze sizenze ngcwelana kunabo. Kodwa ukuba nje besinokukhangela emfanekisweni kungobabalo lukaThixo kuphela ukuba sibe yile nto siyiyo. Apha ngaxa lithile elidlulileyo eOhio ndafunda isifundo ngendlela enzima. Ndandinomhlangano ezantsi eOhio, ngaye ndandihlala ezantsi emaphandleni ngenxa yezihlwele, ndandingenako ukuhlala edolophini. Sasisidla kwencinane yamadunkard ivenkile yokutyela, babe nabathandekayo abancinane abancedisi kwaye benxibe ndilisekileyo futhi becoceke kangangoko benokuba nako benobunenekazi kakhulu besiphakela. Kwakuyindawana yezulu ukutyela kwenjalo indawo. Ikhitshi labo laliqoqwe ngokusesimeni kwaye ngecawe babevala baze baye kweyabo inkonzo. Ndandibulamba, ndandisa kushumayela ngecawe emva kwemini. Ndaze ndaya kweqhelekileyo encinane eyesiqhelo nje yaseMelika ivenkilana yokutyela ukuya kufuna into etyiwayo. Ndaza xa ndingena emnyango ndeva ntoni ingenguwo umatshini wokungcakaza uduma, kwaye kumi phaya indoda engakangam ubudala nendicinga ukuba mhlawumbi yayitshatile nengalo yayo igone umfazi bedlala umatshini wokungcakaza. Ongowethu umthetho, ukhuselo lobulungisa bethu olwempahla yethu, wawumi phaya uxhaphaza le nto bekumele ukuba uyikhusele. Ngoba akukho mthethweni ukungcakaza eOhio ukudlala abo matshini. Ndaze ndajika ndajonga ngasemva kwesakhiwo, nalo igquba lasafikisayo amakhwenkwana kunye nawakudala we-rock and roll amacwecwe kumatshini edlala. Intwazana emalunga neshumi elinesibhozo leminyaka ubudala eqingqeke kakuhle kakhulu ngokwasekumileni njengomfazi, kodwa wayemiphaya enolokhwe yakhe ijingela ezantsi ngaphambili, ibe enye yaloo makhwenkwe inesandla sayo kuloo ntombazana apho zingafanelekanga kuba khona. Baye betshaya futhi besela. Ndaze ndacinga, oh Thixo, ungaze umelane njani wena nayo? Ndaze ndajonga ngaphaya ekunene kwam xa ndeva othile esenza okukhulu ukuncwina, kwaye nako kuhleli osele ekhulile umfazi mhlawumbi amashumi amathandathu iminyaka okanye amashumi asixhenxe obudala, waye eneziya zincinciza kudala zingekho sesimilweni impahla nje malunga nesiqingatha ukunyuka ngamalungu akhe, nosizana lwendala eshwabeneyo inyama yakhe yaye iyekelele kangangoko inako. Waye enayo apha naloo milebe iqatyiweyo kunye nento enkulu elubhedu kwicala lobuso bakhe eqatyiwe, efake nezihlangwana iimbadada enezilubhelu iinzipho zeentswane ziqatyiwe, ezimfusa iinzipho zemini ziqatyiwe, neenwele zakhe zinkqothulwe zamfutshane ngenene ziqothole ukuya phezulu zaze zatyothwa luhlaza. Ndaze ndamjonga, kwabe ukunqamleza itafile kuhleli amadoda amabini enxilile, omnye wawo wakusehlotyeni enenkulu endala idyasi yomkhosi nesikhafu esingwevu sijijelwe entanyeni yakhe namabhovu egcwele ubuso bayo eqhubeka ekhutywa. Baze bacela ukukhe bathi gu, indoda yenjenjalo bamshiya baqala ukuhamba baphuma kanje ukuya ngasese. Ndema phaya ndaze ndathi, Thixo, kutheni nje ungavele uyitshabalalise yonke le nto? Kutheni ungavele nje uyizikisele ngaphantsi komhlaba? Ndathi, ingaba abam abancinane uSara noRebeka kuza kufuneka bakhulele phantsi kwemikhwa enjeya? Ndathi, kwenzeka njani ukuba wena Thixo kobakho obukhulu obungcwele uze umelane nokujonga kwinto enjeya uze ungathumeli inyikima ukuba uyizikise? Ndaza, njengokuba ndandimi apho ndimgweba umfazi njengokuba ndandisenza ndathi gwije emva kocango ndeva umoya kathixo usiza kum ndaza ndegwije emva kocango ndaza ndabona okubusitshingitshane yaza xa yabakhoyo embonweni yayelihlabathi lijika ngokujikeleza lijikeleza ndaze ndisaqwalasele kurhanqe ihlabathi kwakukho umgca obomvu ujikeleze ihlabathi ndaza njengokuba ndisiza ehlabathini ndazibona mna ndiyinkwenkwana nje ndisenza izinto ebendingafanelanga ukuzenza mhlawumbi hayi kanjalo kodwa yayisisona kwaye qho ndisenza nantoni na ndabona eliya likhulu limnyama ithunzi lisiya ngasezulwini nto leyo uthixo ngewandibulala ngawo loo mzuzu ndaza ndabona kumi phakathi kwam nothixo kumi eliya ligqibeleleyo idini ndambona yena emi apho enameva entlokweni yakhe kunye namathe ejinga ebusweni bakhe kuze ngalo lonke ixesha izono zam ziqalisa ukuya ngakuthixo yena wayeye asondele azinqakule njengesingqubekiso esisemotweni wayekhusela mna ukuze ndingafi kwaye ngalo lonke ixesha ndisenza into engalunganga uthixo ngewandibulalayo ngokuqinisekileyo obakhe ubungcwele bufuna ngolo hlobo owakhe umthetho ufuna kanjalo kwaye maxa onke ndisenza nantoni na okanye wena usenza nantoni na igazi likayesu kristu lima njengesingqubekiso ndaza ndabona ukuba laa mgca ubomvu wawuthetha oko ngoko ke okokuba igazi lisawubambile umhlaba nanjengoko ndandimile ndijongile ndaba nokusondela kancinane kuye njengokuba ndimqwalasele yena ndaze ndaba nokumva yena esithi bawo mxolele akakwazi oko akwenzayo ndaza ndajonga phantsi kwaye nako kuhleli incwadi kwaye kukho ingelosi eshicilelayo phaya yona imi ecaleni kwakhe ize ngaxesha lonke ndisona bekuye kubhalwe encwadini negama lam lalikuyo ndaza ndaqonda ukuba ngenye imini ndi laa mgca wegazi uya kususwa ukuze kufuneke ndime ebukhoneni bukathixo kunye nobomi bam obunezono kodwa ndabona ngenceba yakhe wayethintela umgwebo wam ndaya kuye ngokuzithoba ndaguqa ngamadolo am ndaze ndathi ow yesu wena nyana kathixo andifanelwanga kukungena kobakho ubukho kodwa ubungenakukhe uncede undixolele ngakho oko ndikwenzileyo wachukumisa icala lakhe ngesandla sakhe wathabatha loo ncwadi indala waze wabhala uxolele kuyo wayidibisela emva kwakhe zaba izono zam zimkile waza wandijonga ntsho ebusweni wathi ngoku mna ndikuxolele wena kodwa ufuna ukumgweba yena ngoko ndabona oko ikuthethayo ndakuba ndiphumile embonweni ndahamba ndaya kuye ndathi kunjani wayesela waqwanya endijonga waze wathi ow molo ndathi ndingahlala phantsi wathi andindedwanga ndathi anditsho ngaloo ndlela nenekazi ndifuna nje ukuthetha nawe umzuzu wathi yena hlala phantsi ndaza ndathi nenekazi nje kwimizuzu embalwa edlulileyo ndimi ngaphaya emva kolwacango ndaqalisa ukumxelela ndaze xa ndiqala ukujonga iinyembezi zaziqalisa ukuhla ngezidlele zakhe waza wandixelela ndathi nenekazi awufuni kuzenza ezi zinto uyesu wafa kwaye imigwebo kathixo ibanjwe ligazi lakhe awufuni kuzenza ezi zinto waze wathi hayi mhlekazi wathi utata wam wayengumdikoni ebandleni ndakhuliswa kwikhaya lobukristu umyeni wam nam sasingamalungu okuqala kwaye siphila ubomi bobukristu waqalisa wandixelela emva koba eswelekile wayeneentombi ezimbini eziselula waze wayishiya indlela nendlela amantombazana amshiya ngayo waze wabulahla obakhe ubomi waye ecinga ukuba akusekho themba kuye kodwa ndathi thixo yiba nenceba abo wabaziyo kwangaphambili wababiza wathi ingaba ungumhlonitshwa uBrenham osuka ezantsi phaya ngathi ndinguye wathi ndineentloni ngesiqu sam ukuba ndihlale apha ngolu hlobo. Wathi, ingaba ucinga ukuba ndinganalo ithuba? Ndathi, uYesu uvule iingalo zakhe, elinde wena ukuba uze, nenekazi. Nabanye abantu baqalisa ukuthabathela. Ndaze ndathi, ubungenakho ukuba ukhe uphume apha kulo mgangatho kunye nam. Wathi yena, ndiyakwenje njalo mhlekazi. Ndaze ndambamba ngesandla, ndathi, umalunga nobudala bukamama wam. Ubungenakho ukuba uguqe nam apha emgangathweni phantsi. Saza apho emgangathweni, sayiqhekeza laa ndawo ngala njikamini. Sayenza lowawa kudala umhlangano. Waza uThixo wamsindisa loo mfazi ngobabalo lwakhe. Wazinxibisa weza emhlanganweni kwaye ngokokwazi kwam uphila obubuKristu ubomi ngokuhlwanje. Iyintoni? Oh, uThixo ufuna ingqibelelo, ufuna inguquko yakho, ufuna okwakho ukuthembeka kuye. Kodwa ujongile ngokuhlwanje, akukhathaliseki nokuba wone kangakanani na, kancinci okanye kangakanani, usengumoni, kwaye awunakungena nangayiphi na enye indlela, kuphela ngoYesu Kristu elikaThixo elanele konke idini, kwaye kuye ugqityelelisiwe ngokungena siphelo. Yicinge, asiyonto uyenzayo, asingomaphepha matsha owatyhilayo, asibobomi butsha obuqalayo, kukuvuma kwakho isiphoso sakho kunye nolukaThixo ubabalo kuwe. Oko kukuzisa kwingqibelelo, uze ke ngoko ugqityeleliswe kuYesu Kristu. Ndiyathemba ukuhlwanje, mhlobo wam, lo gama silapha kwelinjena ukuceketheka ixesha ngoku, xa izigqibo kufuneka zenziwe kwakuba kuviwe eli bali, usenokuba awuzange waliva ngaphambili. Kodwa awunakuphuma ngomnye wala minyango usengulaa mntu ubungene unguye, umelwe kukuphuma ungcono okanye ugqithisile. Kwaye leli lixa sithobisa iintloko zethu nje okwethutyana, ndifuna ukuba ucinge ngamandla malunga nayo. Nxayiphi ngomphefumlo wakho kusihlwanje, uYesu Kristu wakufela. Uthi, mzalwane uBrenham, xa ndinokuyeka ukutshaya, xa ndinokuyeka ukusela, xa ndinokukhe ndilungise le nto ndiyakuyenza. Oh, ayisokuze ilungiseke, awunakuze ukwazi ukuyenza. Kutheni ungavele nje uze ngale ndlela uyiyo, uze ngokholo uye kulaa mlambo, amanxeba akho ophayo ayawuzalisa, luze oluhlangulayo uthando lube ngumxholo wakho, kube njalo de ubhubhe. Kutheni uthatha umtshintshiselwano? Kutheni ufuna ukungena ngebandla lakho? Kutheni uzama ukungena ngoba uyeke ukusela okanye uyeke ukuxoka? Yiza ngendlela yengqibelelo, kuba ngedini elinye yena wagqibelelisa ngokungena siphelo abo bangcwalisiweyo. Ndingcwaliswa kanjani? Xela izono zakho ebukhoneni begazi likaYesu. Buze ubomi obuphuma kwela gazi bubuyele kumnquli, buze bumngcwalise kwiminqweno yezinto zehlabathi. Kuba ngalo elo lanele konke idini, wasingcwalisa ngamoya mnye, sonke sibhaptizelwe mzimbeni mnye. Ngoku akusekho kugwetywa kwabo bakuKristu Yesu, kwabo bangahambi ngokwenyama kodwa ngomoya. Ukuba uzama ukuhamba ngokomoya ube usakhanukelela inyama, idini alikaqatywa ngokwaneleyo kuwe. Kodwa lowo unqulayo akuba ehlanjululwe akasenamnqweno wasona. Leyo yayiyiKhalvari, ayisiyo indawo yokuthengisa iintyatyambo okanye indawana yokwenza oku nokuya. Yayiyindawo apho uThixo nomntu baxolelaniswa khona. Yaba yindawo apho uxolo nokhuseleko olugqibeleleyo lwathi lwaziswa kuluntu. Ubungenakukhe uhambe nam ngokuhlwanje, mhlobo wam ongumoni. Siye eKhalvari, size ngokholo siqabe eli gazi kongowakho umphefumlo, size siyekele umoya oyingcwele uze ukungcwalise ngelakhe elikhulu idini. Phambi kokuba sithandaze, ubungenakukhe uphakamisele isandla sakho kuThixo uze uthi, yiba nenceba kumThixo, mna ngoku ndivuma zonke ezam izono, ngabo obu bulungileyo ulwesihlanu ubusuku. kwaye ndiyakubulela ukuva ubunzima okukhulu awathi uKristu wakwenza ngenxa yam. Ngoku ndincama eyam intando ezisezam iinjongo nako konke ukuze ndikulandele sisela namhla ukuya phambili. Ungasiphakamisa isandla sakho ude ndikhumbule mzalwane uBrenham emthandazweni, eso sisigqibo senhliziyo yam. Ingaba kukho nawuphi ngobu bukhulu busuku njengokuba sisalindile okomzuzwana ngapha kwicala lam lasekunene apha ngokuqinisekileyo ukhona malunga naphaya. Ingaba unazo iintloni ngezono zakho? Unazo iintloni ngoko wakwenzayo? Ihlabathi ngokuhlwanje likhangela amagorha, kwaye linawo amagorha xa sithetha ngeziphathekayo. Komnye umhla ngaphaya eSwitzerland, xa iSwitzerland yayisesichengeni elo lincinane iqela lamaSwisi athi aqokelelana ngaphandle emabaleni ekukhusela uqoqosho lwawo. Omkhulu umkhosi ozayo ubongamele bonke babeqeqeshiwe benemikhulu imikhonto namakhaka. AmaSwisi ayengenanto iyenye yakwenza kuphela ikunikezela. Babexinelwe entabeni emva kwabo. Kwaza kwakho igorha elathi qatha phandle. Othile kwakumele afe, kwaye ukuba babeyisiwe edabini babengenanto kuphela ingamadala amarhengqe namatye iintono ukuze balwe ngazo. Xa ozayo umkhosi wawukhangeleka njengodonga lwezitena. Ukuba babenokuthathwa abo bathandekayo abafazana babo babeya kuxhatshazwa, amantombazana abo aselula ebeya kuxhatshazwa, iintsana zabo zaziya kubulawa, iintloko zazo zaziya kugxathuzwa, baphulukane namakhaya abo kulahleke yonke into. Ngoko kwakukho indoda egama layo lilityalwa kamsinya, igama layo lingu-Arnold von Wengerrit. Wathi qatha phambi wathi, madoda aseSwitzerland, namhla ndiyanikela ngobam ubomi ngenxa yeSwitzerland. Wathi, ngaphaya nje kwale ntaba kukho ikhayana elimhlophe, ndinomfazi nesithathu sabantwana abandilindileyo, kodwa abasayi kuphinda bandibone kwakhona, ngoba namhla ndinikela ngobam ubomi ngenxa yeSwitzerland. Bathi bona, yintoni na oya kuyenza Arnold von Winkler? Wathi yena, ndilandeleni nize nenze kangangoko ninako ngako oko ninokwenza ngako. Wakhangela phezulu komkhosi lowo de wafumana okona kuxinana kwemikhonto, waze waphakamisela phezulu izandla zakhe emoyeni wabaleka esiya kolwa donga lukhulu lwemikhonto kwaye khwaza, vulelani inkululeko indlela, vulelani inkululeko indlela. Ikhulu lemikhonto laganga uhlaselo lwakhe, wavula iingalo zakhe wayiqokelelela yonke esifubeni sakhe neyathi yamngcithela phantsi, waza wafela eziphelweni zalo mikhonto. Loo maSwisi amlandela enamabhunguza neentonga, eso senzo sibonisa ubukhulu bugorha sawusakaza lo mkhosi de amaSwisi awupetha wabhuma emhlabeni wawo, kwaye abazange baphinde babe namfazwe sisukela loo mini kunangoku. Yima eSwitzerland uze ubize igama lika-Arnold von Winkler, uya kubona iinyembezi zisihla ngezidlele zabo. Kutheni wasindisa ilizwe labo? Eso yaba sesikhulu isenzo sobugorha, asifane sithelekiswe nesinye, kwaye asizanga sodlulwa emhlabeni apha. Kodwa yayiyinto encinci kunaleyo yenzeka ngenye imini xa uhlanga luka-Adam lwema, amadimoni esiza macala onke, abaprofeti besilele, umthetho usilele, amadini eenkunzi zeenkomo nezimvu ohlulakele, imvelo yomntu yohlulakele, yonke into. Lwaza uhlanga olucinane luka-Adam lwema loyisakele begutyungelwe ngamadimoni, iinkolelo, izigulo, izifo. Kwabakho wamnye owathi qatha ezulwini, waze wathi, namhla ndiza kulufela luka-Adam uhlanga. Weza emhlabeni waza wenziwa inyama, wakhangela kanye ezantsi apho isizikithi semikhondo sasimnyama, eyona imnyama kwezazizoyikwa ngabantu yayikukufa. Waza wathabathela ukufa esifubeni sakhe, waza eCalvary wahlawula idini, wamemeza, vulani indlela yenkululeko. kwaye uyamemeza kwelakhe ibanga, thabathani oku ndinishiyele kona igazi lam nomoya wam, nize nilwe nangantoni na eninayo. Singoyisa ngokuhlwanje ngako oko, sihlobo, unako ukumkhupha umtyholi asuke kuwe. Lonke oludala utshaba elisebomini bakho lunako ukukhutshwa ngegazi kunye nomoya kaKristu, uze ube nako ukuma ugqibeleyo ebukhoneni bakhe. UKristu wenze indlela. Ubungenakukhe wenze okungangokuba uphakamisele ingalo yakho kuye uze uthi, ndixolele uThixo akusikelele mzalwane. Umbi ongomnye, yiba nenceba kumThixo ngokumnandi vuma iziphoso zam. Ingaba kukho malungu ebandla athile adikidiki ahamba inkonzo yonke imihla, baze mhlawumbi bazame ukuthembeka kangangoko benakho, kodwa noko nisazi ukuba laa msindo neyantlukwano nokuzingca nemikhwa ikunamathele ikwehlisa de ungabi nalo uloyiso. Ubungafuna ukucocwa ligazi ngokuhlwanje kuko konke okuya, kuba umnquli akuba ehlanjululwe akasenawo umnqwene. Ungathanda ukuphakamisa isandla sakho, wena lungu lebandla, uThixo akusikelele nenekazi. Phakamisa izandla zakho uthi, mzalwana uBrenham, ndikhumbule emthandazweni, uThixo akusikelele nenekazi. Njalo loo nto, oko kuyinene, kuyinto eyinene yokwenziwa. UThixo akusikelele emva phaya, mhlekazi. Wumbi othile, phakamisa isandla sakho uthi, ndenzele inceba, Thixo, ndiyazi ndizibiza ngobuKristu, kodwa andibuphili. Ndiyazi ukuba andenzi njalo, kwaye entliziyweni yam andilungisanga kuwe konke konke. Ndifuna ukuba ngomnye wabakaThixo abanyulwa. Ndiva entliziyweni yam ukuba ndinjalo, kodwa andizange ndiyibekele bucala imithwalo enokundirhawula ngokusisulu, kwaye ndifuna ukuyibekela bucala ngokuhlwanje. Ndaye ngolukaThixo ubabalo ndiza kwenje njalo. Ndithandazele, awunake uphakamise isandla sakho, uThixo akusikelele nenekazi. Omnye othile nje kancinane sisalindile, ngeli lixa sisalindile ngokuzola, wonke umntu ngoku enentloko zithotyiwe emthandazweni ngokuzolileyo, ngqumshelani lena ngoku. Kukho ithende elizele ligazi elitsa lwekumthamboka Imanueli, naboni abafa kwephantsi kwe baphulukana nalo lonke elo butyalibala baphulu. Awunakhe uyicingisise njengoku, musa ukuzama ukuyihlamba isuka. UKristu usesandleni sakho. UPilato wakuzama oko ngale ntsasa malunga nentsimbi yesithandathu, kodwa izandla zakhe zisenegazi elityala igazi. Niyayazi ukuba kwenzeka ntoni kuye? Wenyuka waya eSwitzerland iminyaka emininzi kamva, washiywa zingqondo waziphiliselela ukubhubha echibini lamanzi. Ngale ntsasa eSwitzerland, amakhulu abantu baye beze kubukela lo mboniso. Aluhlaza okwesibhakabhaka amanzi aye abile ukusuka ngaphantsi kulaa mngxuma mkhulu wamanzi. Bayenza loo nto minyaka le, libali elidala kuthiwa uThixo wawalela amanzi ukuba azicoce izandla zakhe. Mzalwane, akukhathaliseki ukuba ubhaptizwe amatyeli amangaphi na, nantoni na ozama ukuyenza, akukho nto iya kuzicoca izandla zakho, kuphela ligazi likaKristu uThixo wawalela. Aze loo manzi aluhlaza emva kweminyaka engamawaka amabini phantse asabile, uThixo wawalela. Obakho ubulungisa abunako ukucoca izono zakho, akho yimbi, kuphela ligazi likaYesu. Cinga ngayo ngoku. Siza kuthandaza nje okomzuzwana. Andazi noba ndingabuza nto ithile nangokuhlanje, xa yena wema phaya kwiholo kaPilato yokugweba ngale ntsasa waza wathi, ukuba obam ubukumkani ibibobeli phakade, bendiya kuthetha nowam ubawo aze ngesaqhube athumelele mna ishumi elinambini lamabutho engelosi, xa ebinokuthi inye kuzo ilitshabalalise ihlabathi. bendiya kuthetha naye lize ishumi elinambini lamabutho engelosi libe lapha kanye ngakum ngewayenzayo loo nto kodwa wema phaya elulamile kwaye ethobekile ukuze athabathe ukufa kwakho aze athabathe nezono zakho. Ingaba ungaba nawo umbulelo owaneleyo ngenxa yeladini ngokuhlwanje nina nilidingayo nabadinga ezikathixo intsikelelo. Aninakukha nime ngeenyawo ngenxa yalo umthandazo. Yima njengeenyawo nina nifuna ukukhunjulwa kulo mthandazo nisithi, Thixo, yiba nenceba kum, ndinetyala, ndenze izinto ngokungekukho, ngaye ngoku ndifuna ukwamkela uxolelo lwam ngoKristu Yesu. Awunakukhe ume ngeenyawo ngeli ixesha uThixo akusekelele nenekazi lincinci oko ukukhalipha qhubeka nje umi apho ufuna ukundixelela ukuba ubuphakamise isandla sakho uze ngoko ungabi nakunyaniseka kwaneleyo bokuba ume ngeenyawo kulunga kuni ivangeli eyakhe yakwenzela khona okunje ukudlala ngebandla ukudlala ngoThixo. Iyure isele isondele ngenye yezi imini ibhombo ye-atom iya kubetha kwalapha ndaweni ithile kwenye yale mikhulu imizimveliso yomgubo. Akusayi kubakho nelincinane ithuba lokuyicingisisisa kuya kuba semva kwexesha ngoko kwaye mhlawumbi phambi kwepasika ezayo okanye nakule ipasika akunakukhe ume ngoku uthi, Thixo, yiba nenceba kum mna moya ngoku ndamkela uKristu ngokomnikelo njengesicamakushelo sezono zam kwaye ngolwakhe ubabalo kwaye olwakhe ubabalo lodwa ndihlala ebukhoneni bukaThixo. Awunakukhe uvume isiphoso sakho. Lowo uzifihlayo ezakhe izono akayi kuba nampumelelo. Lowo usivumayo esakhe isono ufumene inceba ixhomekeke kuwe yena ujongile. Ngoku Nkosi yethu engcwele kwelabiweyo inani ngokuhlwanje kumi emithathu ezisolayo imiphefumlo inye indoda nabafazi ababini njengokuba ndicinga Nkosi ngeCalvary xa omnye kwelinye icala wathi Nkosi ndikhumbule xa ufika kobakho ubukumkani. Omnye wathi ukuba unguye sibonise umangaliso sothule emnqamlezweni uze uzisindise kanti omnye wathi Thixo yiba nenceba kum. Yaza intloko yakho yaguqukela ekunene waza wathi kwanamhlanje wena uya kuba nam eparadesi kodwa wathi cwaka komnye lo kuba kwakungekho nguquko kwaye bawo Thixo ndiyathandaza ukuba aba mhlawumbi ndiza kuthemba ukuba kuphela kwabo bobathathu esakhiweni abaziva ngathi kufuneka bevume iziphoso zabo kodwa bona beze kweyanele konke indlela eyiyindlela yomnqamlezo baxolele Nkosi uze ubasikelele bemi apha ngokuhlwanje njengokuba wena wabamelayo kwiholo kaPilato yokugwema njengokuba wena wabamelayo phakathi kwamazulu nomhlaba xa ilanga lathi latshona nenyanga eyakunikeza ukukhanya kwayo laza nekhuselo letempile lakrazuka ukusuka phezulu ukwehla. Ndiyathandaza Thixo ukuba wena ubasikelele uze ubanike kwezakho iingceba uze ubacoce ngelakho igazi ubabhaptize nawakho angcwalisayo amandla emzimbeni wowakho unyana uKristu uYesu ngoko wagcinelwe ixesha nonaphakade. Sikelela abanye abaziva ngathi balungile ukuba sele bedibene noku benza njalo ithandazela le ntsikelelo kubo ngelikaKristu igama. Amen. UThixo anisikelele nani nina nimisondeleyo kwabo baphakamileyo sikelelani nize nixhawule izandla zabo mntu uthile nize nithi iNkosi ikusikelele ilungile loo nto njengesandla sobudlelwane. Ngoku sishiywe nje kancinci lixesha kwiinkonzo zethu bangaphi abayithandayo iNkosi uYesu phakamisa isandla sakho ndiyafunisa ngokuzola ngoku okanye nje cwaka kangangoko sinako okwesikhumbuzo salowo ukho kwiindawo zonke olapha ngokuhlwanje ukuba besinokuculela phantsi ezantsi emnqamlezweni apho umsindisi wam wafayo ezantsi phaya ukwenzela ukucocwa esonweni ndakhaya phaya entliziyweni yam xa wafeza yonke imfuno ubeka izandla zakho kuyo phaya entliziyweni yam igazi laqatywa. Oh, uzuko kwelakhe igama masiculeleni phansi ndoku njengokuba simthobela iintloko zethu. Ezantse mnqamlezwe apho umsindisi wam wafayo. Ezantse phaya ukwenzela ukucocwa esonweni ndakhala. Haya enhlizweni yam igazi laqatywa. Usuko kwigameni lakhe. Usuko kwigameni lakhe linqabileyo. Qabile igama. Usuko kwelakhe elinqabileyo igama. Haya enhlizweni yam igazi laqatywa. Usuko kwigameni lakhe.
Ngoku ngokuzolileyo neentloko zenu zithotyiwe, ninani sindisiweyo yithani. Oh, phakamisani isandla senu ngoku.
Oh, enexabiso ithende elisindisa esonweni. Ndivuyela ukuba ndingenile apho uYesu uyandisindisa andigcine ndicocekile. Usuko kwigameni lakhe. Usuko kwelakhe elinqabileyo igama. Usuko kwelakhe elinqabileyo igama. Haya enhlizweni yam igazi laqatywa. Usuko kwigameni lakhe.
Ngoku nezandla zenu zithotyiwe, iintloko zenu ziqutyudiwe. Bendike ndacinga umntu othile undifowunele kwimizuzu embalwa edlulileyo waze wathi kukho umntu ofuna ukukhunjulwa ngokuhlwanje emthandazweni ngenxa yomzimba wabo. Abakhange bakwazi ukubuyela enkonzweni kweyangecawe ebusuku kwenkulu inkonzo yempiliso. Maninakukhe nime ngeenyawo zenu nina nifuna ukukhunjulwa kulaa mthandazo njengangoku.
Kweyam intliziyo igazi laqatywa. Usuko kwigameni lakhe. Usuko kwe.
Ngoku neentloko zenu ziqutyudiwe.
He was wounded for your transgressions.
Wahlatywa ngenxa yezikrexo zakho, walinyazwa ngenxa yobugwenxa bakho. Ubetho lokuba ube noxolo laba phezu kwakho, kwaye ngemivumbo yakhe naphiliswa.
Usuko kwigameni lakhe.
Now, blessed Father,
ngoku bawo osikelelekileyo, njengokuba sisizwa ngokuzithoba emnqamlezweni ngoku, apho ubabalo nenceba zandifumana khona, apho eligqamileyo ikhwezi lokusa linabisa imitha yalo indirhangqa. Aba bagulayo bemi ebukhoneni bakho, bayakholwa njengangoku ukuba ngokholo. Bajonga kuloo mqolo unemivumba ngaphaya, kwaye ngemivumbo yakhe saphiliswa. Bawo ogqwese ngobungcwele, siza sivuma ukholo lwethu, sikholwa ukuba wena uyayiphilisa egulayo imizimba yethu. Ngako oko kukhulu ukusivela ubunzima kwenkosi uYesu. Kwaye sinikela aba bantu bamileyo umthandazo wokholo, owathi wena wathembisa ukuba uya kubasindisa abagulayo. Kwaye thina sonke siyimbumba yawakho amakholwa ngokuhlwanje. Wena uthe, naphi na apho ababini okanye abathathu behlangene, uya kuba ngowenani phakathi kwabo. kwaye sibatshelela inceba ukuze olwakho ubabalo ngoku luchukumise ungaphakathi womphefumlo wabo ukuze ukuthile kukubambelele okweankile ezantsi enzulwini ukuze bazi ukuba uKristu ulapha kwaye uthethile kubo esithi, mntwana wam, ndizithabathile izono zakho ngaphaya eCalvary. Ngoku bekani nje onke amaxhala enu kum kuba mna ndinikhathalele kwaye bangabangaphila konke kuphilisiwe kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Kwaye njengokuba behlala phantsi ngoku othile osondeleyo kubo makabeke izandla zakhe phezu kwabo nabani na obethandazela bona ibhayibhile ithe baya kubeka izandla zabo phezu kwabagulayo baze baphilise inkosi mayisikelele ukuba ndiphazame ingaba ndijonganga kulaa ndoda ibiphilisiwe apha kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo okanye iicawe ezimbalwa ezidlulileyo leyo ibisisithulo okanye ubuthile ezindlebeni ndiyabona ukuba uwonwabele umhlangano namhlanje ingaba undiva kakuhle ngoku kuhle oko kuyammangalisa khawume njengeenyawo umzuzwana bangaphi abasamkhumbulayo elapha waza wadlula kumgca wokuthandazela bambuyisela eqongeni yaza inkosi yamphilisa yamenza walunga mayisikelelwe inkosi enkosi mzalwane ngobungqina bakho ibisenokuba ngabaninzi kodwa ingaba yena akammangalisi ngoku sifuna ukunibona ngokuhlwa kwangomso kwangethuba kwakhona ngecawe kusasa kwangethuba ngecawe emva kwemini kwaye ukuba ninako ukubuyela kwinkonzo yempiliso ngecawe ebusuku side sihlangane singakhe sime sicule iculo lethu lokwahlukana thabathela kuwe igama likaYesu Thabathela kuwe igama likaYesu Mntwana wentlungu nosizi Liyakukunika uvuyo nentuthuzelo Jika uqhawule izandla ngoko nomntu wonke Uthathe naphi apho uya khona Gama elihle Jikeleza uze uqhawule izandla Olimnandi Themba lomhlaba novuyo lwezulu Gama elihle lixabiso igama olimnandi limnandi Themba lomhlaba novuyo lwezulu Ngoku jongani ngapha Igama likaYesu siyathoba Sizandlale ezinyaweni zakhe Ukumkani wokumkani ezulwini siyakumthwesa Xa uhambo lwethu luphelile Gama elihle olimnandi olimnandi Themba lomhlaba novuyo lwezulu Gama elihle olimnandi olimnandi Themba lomhlaba novuyo Yolwezulu Ngoku kumbulani ikwayala yeNeville isine esisasazwa ekuseni iWLRP ngentsimbi yethoba nekamzalwane uStika ingena ngomkhono phambi kweshumi ngecawe kusasa bendimenzela iteyiphu ngalemva kwemini engovuko kwaye ngoku de sibuye sihlangane iintsikelelo zenkosi zibe nani njengokuba sithobisa iintloko zethu ngaye ndiza kucela umhlobo wam olungileyo nomzalwana umzalwane uPalmer waseMacon Georgia ukuba andulule eli bandla ngelizwi lomthandazo ngeli xa sithandaza mzalwane uPalmer